1000 most important Norwegian nouns 76-100. Room.
Et rom.
This is my room.
Dette rommet mitt.
Walk.
En tur, spasertur.
Wife.
En kone.
Week.
En uke.
Matter, issue.
En sak.
It is an entirely different matter.
Det en helt annen sak.
Matter.
En materie.
Word.
Et ord.
Question.
Et spørsmål.
Beauty.
En skjønnhet.
Dream.
En drøm.
I had a fantastic dream.
Jeg hadde en fantastisk drøm.
Drink.
En drink.
Plan.
En plan.
Gun.
En pistol.
Fire.
En ild.
Difference.
En forskjell.
Heart.
Et hjerte.
Water.
Et vann.
Shot.
Et skudd.
Office.
Et kontor.
Officer.
En offiser.
Sound.
En lyd.
Part.
En del.
This is a part of your task.
Det en del av oppgaven din.
Point.
Et punkt.
Sleep.
En søvn.
He's falling into a deep sleep.
Han faller i dyp søvn.
Training.
En trening.